Wambie nimerudi mjengoni, ndimi bado zipo kazini. Hii jua plani si ya mapenzi, siyo kutenda wala kutendwa bali mafanikio. Na wambia neno moko toka mbinguni, nitege enisikio. Love is like a drama, mtendaji ya kikubali kutendwa. Eti dali, dali, I love you. Tupo dali, dali, I need you. Sije zali, zali, leta mbuwa. Ganita, peli, peli, sito nyumbuwa. Basi sema, sema usiogope. Kwani tume, wae ututupe. Usigune, utakuwa kupu. Akinena, mwambie akupe. Hello, 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 hello. Penda unapopendwa. Hello, 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 hello. Usimtupe akupenda eju. Love you. Majuto ni mjuku na siyo kituku. Hello, 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 hello. Love can build, can destroy. Hello, 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 hello. The more we change, the more things complicate, right? I wanna tell you my story. Remember, life without love can't be sustained. I read the testy bang, get out with cocaine. Had to bang, bust it due to pain. Siku kungua hatu mshenzi ya zame in. Japo kuwa nimetungwa bado tunasema I might. Minakaza mwendo nikijua mambo yataja kuwa alright. Saa kumi na mbili na vimba kazi chungu nipo site. I accepted shames in this world I felt. Siku zinaenda, yaka inarudi. Huyo uye na sio wa kwanza. Demu wangu wa kwanza nilirizishwa na baba. Saivi nipo na wamama. Ai, bado nasubiri wambia mashangazi kaka. Tujumlishe hasi na chanya, mana umemeni wakize. Wanasema hauna hasi wala chanya. Why beti na yetajiwa ina contact different. Hayonzi kumbe chanya ni mume na hasi ni mke. Hivyo kinachotokea najua kitashangaza wote. Baba mborunya, mama mrangi. Lazima utampisi ya tumwana. Ila chunga usije ukatendwa, mana wapo kuna utofauti wa kijinsia. Hello, 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 hello. Penda unapopendwa. Hello, 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 hello. Usimtupe akupenda eju, majuto ni mjuku na siyo kituku. Hello, 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 hello. Love can build, can destroy. Hello, 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 hello. The more we change, the more something complicate, right? Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Penda unapopendwa. Hello, 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 hello. Usimtupe akupenda eju, majuto ni mjuku na siyo kituku. Hello, 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 hello. Love can build, can destroy. Hello, 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 hello. The more we change, the more things complicate, right? Hello, 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 hello. Godi Ndala kaa pembeni. Anaitwa Dogodi Lewan Tinga mkato wenzetu mama. Retain the music.